Ndi tandu kuba ningabi nagwazi bazalwane ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjaloke uNkulunkulu uyakuba letha nabaleleyo kuJesu kanye naye ngokuba lokhu sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubandulela nempela abaleleyo ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo phimbo lengelosi enkulu necilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala. Kona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye emafwini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjaloke siyakuba nayo inkosi njalo ngakho ke duduzanani ngalawa mazwi. Ngifunde kwabaseThesalonike bokuqala isahluko sesine, ngizofunda manje incwadini kaJobe isine isahluko seshumi nane sikaJobe. Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe iyingcosana igcwele usizi uyavela njengembali anqunywe futhi ubaleka njengethunzi angemi. Konje uvulela unjalo amehlo akho ungingenise kwahlulelweni nawe na ngubani ongaveza okuhlambulukileyo kukho okungcolileyo na kakho noyedwa. Uma imihla yakhe inqunyiwe umumo wezinsuku zakhe ukuwe ubekile umkhawuko wakhe aze angadluli ungambheki aphumule ukuze aqede ngezinsuku lwakhe njengomqasho. Ngokuba kukhona ithemba emthini uma unqunywa ungabuye uhlume namahlumela lingephele noma impande yawo iguqa emhlabathini nesiphunzi sawo sivela othulini. Ngephunga lamanzi uyakuhluma uveze izingatsha njengesithombo kodwa umuntu uyafa aphele. Yebo, umuntu uyaqabuka uphi na? Njengamanzi enyamalele ezilwandle nemifula oshaye ome kanjalo umuntu ulala phansi angabe esavuka aze angabiko amazulu khona akayikuvuka bangaphaphanyizwa ebuthokweni bakhe. Oh, sengathi ungangifihle endaweni yabafileyo unginqumele isikhathi endaweni ungisithe kuze kudlule intukuthelo yakho unginqumele isikhathi ungikhumbule. Uma umuntu efa uyakubuya aphile na, bengiya kulinda zonke izinsuku zomshikashika wami kuze kufike ukumuka kwami. Uyakubiza mina ngiphendule, uzonxanela ukwenza umsebenzi wesandla sakho. Manje uyakubala ukunyathela kwami, ungaqapheli izono sami, ukona kwami kuvalelwe ezikhwameni, uyazithungela izono zami. Impela izintaba iyawa futhi idilike, amadwala liyasuswa endaweni yawo, amanzi ayagumba asuse itshe, ukukhula izinto ezihlumayo othulini lomhlaba, kanjalo uyachitha ithemba lomuntu. Uyamahlula njalo, uyaphela, uyaguqula ubuso bakhe umukise, amadodana akhe ayamdumisa futhi engazi yena ayeyiswa kodwa akaboni lutho. Kodwa inyama yakhe kuye iyozwa ubuhlungu kodwa umphefumulo wakhe uyakukhala. Including isahluko seshumi nane sencwadi kaJobe. Lapha sileke kule ntambama nento engemukeleki noma yikuphi noma siphi isikhathi ngonendaba yokuthi siyilungiselele kangakanani ihlala njalo iyisimenywa esingemukeleki esiqinisekile ukufika kulo lonke ikhaya futhi inonya. Ngineqiniso ukuba ngangikadenge ukufa angicabangi ukuthi ngangiyofuna kufika ekhaya lokhu ukufa okufike kulo lo Mkristu osemncane esinomzimba wakhe ulele lapha phambi kwethu njengoba simazi njengomfowethu Garnett wethu. Futhi silapha namhlanje sibuthene ukuba sizombona kokugcina kulo nosemncane uMkristu oyiqhawe izinto zokugcina esingamenzela zona phezu komhlaba nakuba engasizwa kodwa sicabanga ngalabo onalokhu phambi kwabo namanje kufanele kunakekelwe ngolunye usuku sizofanele sidibane nakho sibasha noma sibadala noma nini kuzofika kithi sonke ngokwendaba ukuthi bengingathini ngoganeti njengoba bengimazi bekungewushintsha umbono wethu impilo yakhe nobufakazi bakhe buyakhuluma phakathi kwenu nonke ngokuzwakala kakhulu kunanoma yini ebengingayisho ngiyokwazana kwami naye siqu sami kwaba ngomama wakhe ngobunye ubusuku sekuphele inkonzo ibandla lami ufike kimi futhi wayenendodana eyayibulawa uvendle ngicabanga ukuthi base belahle amathemba ukuthi wayesengaphile isikhathi eside weziningi zalezo ziningi osinazo zingezijwayelekile nje ezenzeka njalo kodwa ngenkathi ngiya kobonye lo mfosi emncane kwakusemshinini i-iron lang kwakukhona into ethize ngaye mhla ngiqala ukumbona ngamthanda ngiyamthanda kuze kube namhlanje njengoba ngimbuka manje ngiyohlala njalo ngimthanda wayengumfosi emncane qhawe futhi wayebukeka sengathi wayenento ethize empilweni eyayisho lukhulu kunomfana ojwayelekile nje wenjejane yedlule nje wayenokuqonda kwezinto okucace kakhulu ngamkhulekela ukuthi angafi ekugcineni bamkhipha emshinini ayolange futhi walethwa ekhaya wafakwa ohlobweni oluthize lombhedo oyendezelayo lapho abamgcina khona ephefumula ifika kuzobona uGanethi futhi umKristu onomoya omnandi kanje pho impilo eyase ikhule kuye umfana noma yimuphi umzali ayengaziqhenya ngaye empeleni lolo ngolwethu lolo uhambo lwethu lapha emhlabeni lungolwa lokho ke ngokulungiselela ukumuka noGanethi wayekwenze ngempela lokhu ukulungiselela ngaleya kwanoma yilipi ithunzi lokungabaza insizwe iqhawe igcwele umoya oya nokuphila kuka Christu kwaboniswa ngaye ngqo Fijinga ke eTucson eArizona ngesinye isikhathi esedlule umfana wagula futhi wayegula kakhulu nokuzwakalisa ukukholwa kwakhe ukushaya ucingo ibangelide futhi ngenkathi ekugcineni sengifike ekhaya lami futhi ngakhulekela umfana omncane efonini ngani umusa kaNkulunkulu wafika kuye futhi wakunqoba Izikhathi ngezikhathi uma sasiba nokuthize okungalungile wayeshaya ucingo sasikhuleka ndawonye ngokuxhumana ngethelefoni futhi ngicabanga ukuthi ubaba wethu wasezulwini wake wamenqaba noma ngasiphi isikhathi kodwa wakunqoba ayikade enakho ngekwindla edlule ngangisezansi lapha ngivakashela abangani ngolunyisuku ngigcina ukubona uGanethi kule mpilo sangena singalindelwe ikhaya lakhe elincane lethandekayo wayehlala nabantu bakubo futhi satholani kodwa ngokungaba yisibonelo sangempela sanoma yimuphi umfundisi ongumKristu ukubona lokhu Wayehlezi ngezinqe futhi ephumile empeteni oyendezelayo wayefake izingalo zakhe esilingisweni esincane futhi lapho siyongena endlini njengoba sasihlala njalo semukelekile kakhulu nango uGanethi futhi phambi kwakhe kwakunebhayibheli nenenekazi elincane elalimnakekela lalihlezi ngale nto encane egoqwayo futhi babenokutadisha ibhayibheli ngase ngimbuka nenhliziyo yami yavele yancibilika nje ngase ngithi kuye ngambuza umbuzo ngathi Ganethi mhlambe ukuba ke lokhu kwakungazange kwenzeki kuwe na ngathi buyo ngabizwa asithi enhla lapha kulosuku bekukade kukhona umfana osencane ogama liku Ganethi Pix esanda kubulawa nje phandle lapha inkokelo mkulu nemoto yakhe nomfana wedakiwe nomphefumulo wakhe wasomuka ukuyohlangana noNkulunkulu noma uyoqoka nje ukugcina inkundla ngendlela eyiyo na wathi nje akube ngendlela kuyiyo inqobo nje uma ngazo Jesu ngendlela engimazi ngayo manje wathi kungaphezu kwempilo ngisho nakuba bengiyodingeka ngihlale lapha yonke impilo yami kulesi simo kodwa wathi ngifuna ukukhombisa futhi Branham ngingcono kakhulu wayekwazi ukunyakazisa izingalo zakhe kanjalo njalo enamathemba amakhulu wayebheke phambili esikhathini lapho ayezu sinde khona ukuze akwazi ukuhamba-hamba Sengiyinto lendala ngibone kuningi ezinsukwini zami ngikholwa ukuthi sengake ngahlangana nomfana nomoya wobuqhawe kakhulu kunoGarnet amathemba amakhulu ngaye ebusukwini obumbalwa obedlule ngitshelwa ukuthi uphathwe yinto enjengomkhuhlane wasemathunjini nokuthi ngenkathi eseqonda ukuthi wayesemuka awu wathumela kimi futhi wayengazi ngaleso sikhathi ngangise-New York enkundleni i-arena futhi ngenkathi ngiphuma enkundleni i-arena i-telegramu noma umlayezo wanikwa mina ngaphuthuma ngokusheshe efonini ngase ngishaya kodwa umfowethu eshandekayo omnakekelayo wathi mfowethu Branham uGarnet useye kohlangana nojesu ngelesithupha nqo Usemukile kithi siyakuqonda lokho kodwa ngiyamangala ukuthi ngempela ikhona into enjengalokhu kungukuphela kwakho na sonke sinokuzwa ukuthi umfana umukile kithi impilo yakhe kodwa ake sicabange ukuthi yini elandelayo ikhona yini into ebesingayisho besingake size simbone futhi na ngabe lokhu ngokokugcina ukuba sibone ngoGarnet na yilokho engifuna ukukhuluma kini ngakho imizuzu embalwa elandelayo ningaqiniseka ukuthi sizobuye simbone futhi na uJobe wabuza lo mbuzo incwadi endala kunazo zonke ibhayibhelini wathi uma umuntu efa uyakubuye aphile na ngabe bukhona ubufakazi khonake ukuthi lokhu kunjalo na besingaba nabo ubufakazi bemvelo ukuthi lokhu ukuvuka kunjalo na yebo ngingacabanga kanjalo Uma siqaphele lokho sikhonza umtyali siyaqonda ukuthi sasingeke sibe lapha ngaphandle uma kwakukhona into ethize eyasenzayo singeke nje saba njengoba sinjalo ngaphandle nje kokuba kwenzeke kube njalo akungaphezulu kwanoma iwashi lami libe njengoba linjalo nabo bonke ubucwebe nokuyifaka isikhathi Ngoba khona kunongqondo thize emva kwalo oweza lolo washi futhi nje cabangani ngokuthi sidalwa sine singumuntu leso esenze iwashi bekungena kwenzeka kanjani nje ukuba iwashi kuba lenzeke nje futhi akune kwenzeka kakhulu kangakanani ukuthi senzeka nje ngokuba yisitshinge senkolo futhi ngihamba umhlaba jikelele sengiyazana manje nawo kasikhombise ngijikeleza umhlaba futhi ngicabanga ngokubona izinkolo ezehluke nezomhlaba futhi ngayinye yokwazi kwabo ukudabuka kwezinto nokuthi bacabangani nabaningi babo bakholele ukutheni umuntu ufa abuye aphile kwenye into kanjalo njalo kodwa inkolo yamaKristu iyona nkolo kuphela neqiniso ngoba konke okudaliweyo kukhuluma ngobuKristu Job wathi uma umuthi ufa kunamathemba ukuthi uyophila futhi uma imbalifa kunamathemba ukuthi iyophila futhi kodwa wathi umuntu lala phansi futhi aqabuke futhi uphi na Ujobe wayeyindoda enodumo wayeyisazi esikhulu sokudabuka kwezinto sangosuku lwakhe nekholwa futhi wayenokuhlakanipha okuningi nosathane wayefise ukumhlunga nokumvivinya futhi wonke amakristu amakholwa ayavivinywa yonke indodana yezwa kuNkulunkulu imele ivivinywe ilaywe Ngakho Jobe azi ukuthi umdali wenza konke okudaliweyo kwakhe waqaphela ukuthi kokudaliweyo ukuthi kukhona ukuvuka kwempilo yokumilayo kanjalo njalo kodwa wathi umuntu lala phansi aqabuke aphela futhi uphi na kwenzekani kuye na Sike kathi bona ngombono ukufika kwelungileyo wazi ukuthi wayeyisoni futhi isizathu sokuba umuntu kwadingeka alale phansi futhi angavuki yayingekho into eyayingamkhulumela wayazi ukuthi imbali yayingenzanga lutho yalethwa lapha ngenhloso futhi yayifeza inhloso kaNkulunkulu futhi ngakho-ke ngenkathi imbalifa yayikwazi ukubuye ivuke kodwa umuntu wayonile futhi yayingekho indlela kuye ukuba aze avuke ebukhoneni bomenzi wakhe futhi ngakho kulesi simo wavunyelwa nguNkulunkulu kubona olungileyo eza umuntu owayengabeka izandla zakhe phezu komuntu onesono noNkulunkulu ongcwele bese exhumanisa indlela indodana kaNkulunkulu kwase kuthi-ke ngenkathi umoya uphezu komprofethi wamemeza ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uyoma phezu komhlaba futhi nalapho izibungu zesikhumba sami sezibhubhise umzimba wami nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu uqobo lwami amehlo ami ayakumbona kungabi ngomunye bonke ubuKristu busekeleke phezu kokuvuka lokho ngamathemba ethu manje ake sithole ukuthi kungani mtshali ukubeke kahle ngokuhlelekile uma ngisho sasingenalo nebhayibheli sasisayo lokhu sazi ukuthi ubuKristu babuqinisile manje ukuvuka kusikho okufakwe esikhundleni sokunye ukuvuka ngokuvusa into efanayo eyashona phansi uma bengingawisa ibhayibheli estendeni ngiphansi lendlu bese ngibamba elinye ibhayibheli bese ngikubeka esikhundleni salo lokho ngokufaka okunye esikhundleni sokunye kodwa ukuvuka ngokucosha ibhayibheli elifanayo eliye phansi futhi kuchaza lokho-ke ukuvuka ukuvuswa futhi uNkulunkulu umdala omkhulu ozizwakalise yena oqobo ngakho konke okudaliwe kwakhe futhi siyingxenye yokudaliweyo kwakhe njengoba nje zinjalo lezo zimbali njengoba nje injalo imithi yonke enye imvelo siyingxenye yokudaliweyo kwakhe manje uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinhlobonhlobo akanayo yonke into ifana nje akanazo nje zonke izintaba unezingwadula amathafa izinkundla ezinotshani futhi unezimbali eziphuzi ezimhlophe ezihlaza sibhakabhaka iziphingi imibala ehlukene unamadoda abanzi amadoda amancane nanekhanda elimnyama ikhanda elinsundu ikhanda elibomvu unguNkulunkulu wezinhlobonhlobo ngokuba yonke into izofanele ifeze inhloso yakhe unayo yonke into ukuba ifeze inhloso yakhe futhi unayo yonke into efeze inhloso yakhe ngokuyikho kunokuvuka kuyo manje lokho kungalukhuni ukukucabanga noma ukukuqondisisa kanye kodwa ake sicabange ngakho lokhu sinalokhu lapha phambi kwethu kule ntambama manje nazi izimbali zizwakalisa lokho ezikuzela lapha emhlabeni ukusiza kwename ikamelo elikhathele kule ntambama lapho lo mfowethu osemncane othandekayo elele khona elele ubuthongo na lezo zimbali siyaqaphela njengani besifazane lapha eKentucky ngingowalapha qobo lwami futhi ngiyaqaphela nitshale izimbali zenu zizingeze indlu yenu futhi isikhathi sasehlobo ziqhakaza kahle kakhulu futhi zigqamise ikhaya lenu bese kuthi-ke mhlawumbe esikhathini sasekwindla khona manjalo isithwatha siyazishaya lokho kukufa manje noma ngabe sezivele ziyizicebe zembali ziyawohloka kumbe noma ngabe ziseyizimbali ezisencane kumbe noma ngabe ziyini uma kushaya isithwathwa sizithatha zonke lokho ngukufa akubheki ibala lomuntu ikhona ubudala bomuntu kuyashaya nje futhi lapho kushaya khona kuyathatha manje-ke siyaqaphela izicebe zembali ziwohloka embalini encane manje-ke bese kuthi embalini kuwohloka imbewu emnyama encane futhi manje lokhu kungabonakala kungubungane kodwa yileyo ndlela othola ngayo uNkulunkulu isezintweni ezilula hhayi izinto ezixakile uNkulunkulu ukwenze kwalula uma nje besingakubona manje uNkulunkulu nodwendwe lomngcwabo lwaleyo mbali kubonakala kuxakile kodwa imbewu encane ilela emhlabathini bese-ke kufika imvula yasekwindla njengezinyembezi izicathaka zivela esibhakabhakeni futhi athi mba phansi phezu kwale mbewu encane ize iyingcwabe futhi nakho kufika ubusika obubandayo manje izicebe zembali azisekho isiqo asisekho isigaxa emhlabathini izimpanda yomile nkwe oh imbewu uma ubusika sebuba yiqeqeba lamakhaza benza imbewu ibe yiqeqeba lamakhaza buqhumisa imbewu ivuleke amanzi esihlahla aphume Manje sesiyahambisana ngoFebruwari noma uMashi. Akukho cebe lembali, akukho siqu, akukho mbewu, akukho manzi esihlahla, akukho lutho. Ngabe lokho ngukuphela kwaleyo mbali na? Lutho nhlobo kunembewane encane yokuphila ndawo ndawo phakathi kwaleyo mbewu. Ukuthi ungase uthole uthuli ezandleni zakho bese ulusendlini yokusebenzela isayense bese udedela usayense yaluhlolo emuva naphambili futhi akasoze ayithola leyo mbewana yokuphila uNkulunkulu wayifihla kodwa ukuthi nje iyizwe lingangangazela lizungeza umgudu welanga lize lifike ngalapho ilanga liqala khona ukushaya umhlaba futhi bungeke ukufihla lokho kuphila. Uma ubeke isitubo sikakhonkolo phansi egcekeni lakho lonke phezu kotshani kuphi okwakho kulandelayo okukhulu kakhulu ngehlobo elilandelayo bukuphi utshani obuningi kakhulu na khona impela ngalapho ngasemaceleni ngqo isitubo ngani na yilokho kuphila obekulele ngaphansi kwalowo khonkolo futhi uma sekufike into esahlobo nakuba idwala lilele phezu kwabo lingeke libufihle lokho kuphila kuyohamba kuphume ngendlela yakho ngqo yilokho kwenza utshani obuningi kangaka ngasemphethweni wesidube. Ngeke kufihle kuphila kuzomila ngoba uNkulunkulu ubeke ilanga iSUN phezu kwalokhu impilo yokumilayo futhi lilawula impilo yokumilayo. Awu, uma ebeke ilanga iSUN phezu kwempilo yokumilayo khona ke ubeka indodana yakhe iSON phezu kokuphila kuphakade. Ngakho uma kukhona ukuvuka kwembali ngoba ifeze inhloso kaNkulunkulu uyenze kakhulu kangakanani ke indlela yomuntu ya kunendlela yomuntu ufanele avele naye uma sekufika isikhathi seSON indodana kaNkulunkulu hayi ilanga iSUN lilethe impilo yokumilayo ngoba lilawula lokho ungeke wayifihla ifanele imile. Futhi kune SON indodana kaNkulunkulu elawula impilo yomuntu kuphila kuphakade futhi uma siveze inhloso kaNkulunkulu njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu khona ke uma isikhathi sesilolongekele indodana kaNkulunkulu SON ukuba ifike ubungeke wafihla lokho kuphila yonke imvelo ikhuluma ngakho. Silapha esikhathini sasekwindla manje lapho eKentucky lapho imithi emihle lonyaka oveze yamaqabunga ayo wase kuthi ke ngaphambi kokuba ngisho sibe na nayisiphi sithwatshwa kumbe noma yini ngiqaphelile yini emagcekeni enu nasemaceleni ukuthi amaqabunga aqala kanjani kuwohloka buyele emuva le kuqaleni kuka August na. Ngani yini eyenza lawo maqabunga wohloke na yingoba ukuphile kuphumile eqabungeni futhi liyephi na phansi ebandeni yomuthi buhlali buno benze lokho kuphila kushiye iqabunga futhi kwahlela emhlabathini na ngoba uma kuhlale phezulu lapha bekungawubulala umuthi kwehlele empandeni yomuthi kuyocasha kuze kwedlule ubusika into esahlobo elandelayo ubuyisa ukuphila futhi bese iveza elinga iqabunga. Manje kuzofanele kube nobuhlakani benza lokho umuthi awunebuhlakani yimpilo yokumilayo nje kodwa ubuhlakani obuthize obukhulu buthi kulowo muthi lapho ngaphambi kokuba noma yisiphi isitshotsha siwushaye ekuphileni ukuphakathi lapho idlela empandeni yomuthi bese ucasha lapho. Bese kuthi ke uma ilanga seliqala ukuhledla lelo qabunga lazi kanjani ukuthi ilanga liyaqhela nobusika buyafika na ngobuhlakani obulitshela lokho nguNkulunkulu. Isifanekiselo sinjepho sibonani lapho na ukufanayo njengoba sibona embalini kuphila ukufa kumbele ukuvuka ngisho noNkulunkulu uyenza ukhipha izimbali ukuthi amaqabunga aphenduka abensundu bese yenza isixa sezimbali phezu kwesifuba somhlaba ngokusha nje uma lezo zimbali zifa ezibovu neziluhlaza tshani nemibala njengoba sinjalo nje lesi lapha kulentambama uNkulunkulu akaxakile abantu kesinye isikhathi bafuna kumenza engoxakile kodwa yena uNkulunkulu waziwe ebululeni simbuka simeqe ngaphezulu sizama ukumthola ulula kabi uzenza yena uqobo ngaleyo ndlela yilokho kumenza abe mkhulu kakhulu. Manje qaphelani kulokhu lokhu ukuphila okwakusemthini okwafeza inhloso yakho kwehlelo ethuneni ukuba kuhlale kuhle ukuze kube into yasahlobo manje ubuhlakani obuthize buzokubuyisela phezulu futhi kubuye nama-apula nanoma yini umuthi okuthelayo amaqabuka awo kanjalo njalo kubuyela phezulu futhi manje uJobe wathi lapha oh sengathi ungangikhombele isikhathi futhi ngifihle endaweni yabafileyo ukuze kudlule intuthelo yakho niyabona ukuthi umbhalo wathini na sifihlwa endaweni yabafileyo ukuze kudlule intukuthelo bese ke ekhuphuka futhi ngiyazi mhlengi wami ukhona futhi ngosuku lokugcina uyomabhezu komhlaba nalapho izibungu zesikhumba zezibhubhisa lomzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu ubonile ukuthi kuvuka kuyoletha kumuntu kolunye usuku nombuzo wesono uyocazululwa ngenkathi lowo olungileyo intetana kankulunkulu isifikele ukuzofela izoni ngakungekho muntu emhlabeni ngaleso sikhathi noma kukho muntu selokhu owayengake aze axhumanise indlela phakathi kukankulunkulu ongcwele nomuntu oyisoni kodwa uJobe lapha iminyaka izinkulungwane ezine ngaphambi kokufika kwakhe wakubona ukufa kwakhe nokumbelwa nokuvuka kwakhe nokulungisisa kwakhe okufika ngokuvuka nesiqiniseko sangoqobo sokuvuka kwekholwa induduze ngaka pho ukwazi ukuthi lezo zinto ziqinisile akusiyo indaba eyinganekwane bukani phandle lapha bukani ilanga ilanga liphume ekuseni ukuzalwa kwengane uNkulunkulu walinyusa lingeloku bali feza inhloso kaNkulunkulu futhi ngilesi shiya galolunye enqo ekuseni liye esikoleni yinje njane bese kuthi ngeleshumi nambili enqo liba ngelikhule ngokugcwele emva kweleshumi nambili enqo iminyaka ingamashumi amahlanu isidlule selifeze uhafu futhi liqala kushona liya ngokuba buthakathaka selilidala liya ngokuqina kuze kube yilesi sikhathi bese liqala ukuya ngokuba buthakathaka njengoba senza nje siqala kuphuma siqinile bese sithola lapho sesifika ekukhuleni kwethu ngokugcwele siqine kakhulu bese ke uma sekuyiminyaka ethize singokwedlula konke bese siqala kuba buthakathaka ngaso sonke isikhathi siyaphansi kugcinile emva kwesikhashana lihlala phezu komkhathize wasentshonalanga ukukhanya okuhle lifeze inhloso kaNkulunkulu liyafa umhlaba ugodole uphole ubande ebusuku manje ngabe lokho ngokuphela kwalelo langa na ngabe leso yisikhathi sokugcina oyoke ulibone ngaso na qhabo ngokuso kulandelayo liyaphuma futhi ekuvukeni uNkulunkulu insuku zonke fakaza ku wathi kunokuphila ukufa ukumbelwa ukuvuka yonke into oyibukayo ikhuluma indlela efanayo ukuphila ukufa ukumbelwa nokuvuka lokho ngokuthi uma ifeze inhloso yakhe manje bekungaba khona isikhathi ukuthi lembali ibe yimbali futhi ingaphinde iphile yilelo phuzu engilifisayo futhi ukuba uGanethi ubengakhuluma kimi kulentambama lapha bekungaba yilokho abengafuna ngikusho ngoba usebukhoneni bukaNkulunkulu Uma leyo mbewu abaningi benu madoda lapho kule ntambama bangabalimi noma abakhe ngapha lapho enibona khona amaplazi futhi nibone imvelo uma imbewu itshaliwe akunadaba ukuthi leyo mbewu ibukeka inhle kanjani uma leyo mbewu ingaqhumi ayikuphi Yongena mhlabathini futhi izobola futhi lokho ukuphela kwayo akukhodlela nhlobo akukho lutho lapho lokuba lubuyele kuphileni leyo mbewu izofanele ibe sempoveni nomata kungenjalo ayikuvuka futhi Futhi nako kwenze isiqiniseko sethu sokuvuka futhi njengoba uJesu asitshela uma umuntu engazalwa ngokusha ngeubona umbuso kaNkulunkulu sibekwa lapha ukuba sizikhethele Imanje leyo mbali enhle kulendaba ukuthi imbewu inhle kanjani futhi inhle kanjani nokuthi indikilizi kanjani njengombili opasteliwe bese kawutshala umbili opasteliwe awuzi ukwenza lutho uyimbewu enhle engenakuphila ukuphila kwayo kuphendukezelwe futhi noma yikuphi ukuphila kuphendukezelwe kuNkulunkulu ungephile futhi simele sizela ngokusha kodwa njengoba kuqinisekile njengaleyo mbewu iqhuma kungaleyo nkathike evuka ngayo futhi ayikho indlela yokuyi ivimba ingavuki futhi izofanele ngoba iyaqhuma futhi ukuphila kwayo kwezimila kukuyo manje ikhole linokuphila kukaKristu phakathi kwalo owavuka kuqala yenzela ukulungisiswa kwethu ukufakazisa ukuthi kunokuvuka nokuphila komuntu umzimba womuntu ukuthi siyaphila futhi ngoba siqhunyisiwe ngamanye amazwi sizalwa ngokusha ngumoya ongcwele kuti yonke into besingayibona empeleni ngibilapha futhi nginezinto eziningi ezibhalwe sikashini sephepha lapha ebengingathanda ukukhuluma kini ngazo kodwa lokho bekufanele kwenele ukunazisa ukuthi ningeke nabuka phandle ningakuboni ubufakazi obubonakalayo bokufa kumbelwa nokuvuka noma yikuphi lapho eniye khona noma yini eniyibukayo akunakwenzeka ukwedlula ukufa ukumbelwa ukuvuka futhi manje-ke futhi sithela ukuthi ukuvuka kufika kuphela uma kufeza inhloso kaNkulunkulu uma kungayifezi inhloso kaNkulunkulu kunendaba ukuthi kuhle kanjani ukuthi kubukeka kukuhle kanjani nokuthi kungahle kubukeke kangcono kanjani kunenge imbewu ethize ekhumayo ayisoze yavuka iphila lokhu nalokho kuyawuxazulula kodwa uma iqhuma ifanele ivuke futhi kunjalo-ke bangane bami thina lapha kule ntambama ukubone ukuthi ukufa kwenzeni kumfowethu kuzofanele kuqhunyiswe singahle sibe ngabebandla singahle sibe ngabantu abakahle singahle sibe yisimile sihle kwesakhelene nabo ubaba ukahle umama indodana indodakazi kodwa ngaphandle siqhunyiswe ngomoya kankulunkulu asisoze savuke kuvukeni kuphelile ukhuluma kithi ngalezi zinto imvelo iyamemeza usuku nosuku ngelanga liyaphuma lishone inyanga nezinkanyezi kuyaphuma into efanayo yonke into emvelweni izingeza entweni eyodwa ukufa ukumbelwa ukuvuka ukufa ukumbelwa ukuvuka zonke izinsuku zokuphila kwethu into ethize iyafakaza kithi ukufa ukumbelwa ukuvuka sihamba siweqeka phezulu izikhathi eziningi asingakwenzi lokho akungakho ukuthi kungani kwabekwa lapha nezwe libekwe ngokuhlelekile kanjalo kungokokuphila kuphakade esikwaziyo nokubona phezu kwezimbewu ukuthi aziqhunyisiwe futhi zifeze inhloso kaNkulunkulu ingeke yavuka kanjalo nathi asiyi kuvuka nakuba singaba ngabantu abalungileyo nakuba singamalunga ebandla nakuba singomakhelwane abangamaqhawe abantu abakahle abafundisiwe abasmart isayensi yasho ukuthi bekunjani isayensi ingeke unikeze ukuphila ukuphila ngokukankulunkulu yedwa futhi nguye kuphela ophethe ukuphila ngakho sifanele sifike kuleyo ndawo ukuba siqhunyiswe yizwi likankulunkulu kungenjalo asisoze savuka futhi ukuphila kwethu kuphele nya uma siqeda lokhu kuphila lapha lokho kuyekwenza ngakho konke uma singaqhunyiswa yizwi likankulunkulu noma ngokuphila kukankulunkulu manje lolo luncane uhlakula ubandalo lelo lapha akukho namunye wethu ongasho kodwa ukuthi uyingxenye yalo mnotho omkhulu wokudaliweyo kukankulunkulu uyingxenye yokudaliweyo kukankulunkulu ungumuntu isidala singumuntu unkulunkulu asidala uyalala ulele manje
Now the thing of it is, if he served God's purpose.
Manje into yakhe ngukuthi uma efeze inhloso kaNkulunkulu ekuphileni kwakhe khona ke kuzofanele kube nokuvuka kukaGarnett ayikho indlela yokukujikeleza lokho kusiko ukuphela kukaGarnett.
But we've all got to
Oh, sonke sizofanele sithathe lo mgwaqo empilweni singena sivele ebumnyameni futhi singena ngendlela efanayo futhi sonke ngendlela thize noma enye sizodlula ethunzini isigodi samathunzi okufa kodwa into esibegwela yona lapha kune njengezo ujesu wathi ngeke nakhonza unkulunkulu nomamona umamona yizwe ngeke wamkhonza unkulunkulu nezwe ngesikhathi esifanayo sinokuzikhethela kwethu singaqhunyiswa kunkulunkulu ngomoya wakhe ongcwele futhi sinokuphila kuphakade uma sike nakho uma sifa yilokho-ke sesilungele ukwahlulelwa-ke ukuthi asikwenzanga ngani bese-ke kuba isijeziso kulandela lokho ngokukwenqaba kodwa ngijabula kakhulu ngokwazi kwami phakathi kokufinyelela ekuqondeni kwami ngezwi likankulunkulu nangobufakazi bukamoya ongcwele lo mfana wahlangana naleso simo wayezelwe ngumoya kankulunkulu indoda eguqukile umoya kankulunkulu buphezu kwalo mfo omncane ube ngumkristu okuqina wafeza inhloso kankulunkulu mhlawumbe ubengesikhathi esifishane kodwa unkulunkulu ngezinye izikhathi uqeqesha amadoda akhe iminyaka ukuthola izinsuku ezimbalwa zenkonzo kuye ujohane umbhaphathizi wayeneminyaka engama-30 ngesingayo ehlane kwenzelwa izinyanga eziyisithupha zenkonzo ujesu kristu wayeneminyaka engama-30 ubudala enzelwa iminyaka emithathu yenkonzo ukuba ukhathelwe uNkulunkulu ukuqeqesha amadoda awakhulise inhliziyo yakhe isikhathi sinendoda iphakade line uNkulunkulu ngikholwa ukuthi uNkulunkulu waletha lo mfanyana lapha emhlabeni ngenhloso futhi uma niqaphelile ngesikhathi ngoza kukula kwakhe nezinto lokhu kwamshaya ngenhloso uNkulunkulu ubengamenza umfana aphile saka Kodwa wenzele sikundleni sokuthatha impilo yakhe na uvumele nje ukuba sikume lapho ebengeza ukufa khona futhi kanjalo akabulawanga uvendle asikho esinye isifo esimbulele esasikhulekela yena nami nawo onke abanye abakristu lapha ngase Campbellsville amkhulekela asizange sikwenze Yebo bese kuyisikhathi sikaGanetti sokumuka kufanele ube ifezile inhloso yakhe uze kuKristu waqhunyiswa ukuba ke ubefe ngaphambi kwalesi sikhathi ke uvendle umqhubela kuNkulunkulu wayezoba ngumteyisi endalini yokubhida kagwayi ayenakho emqondweni wakhe leyo bekungezinye inhloso yakhe enhlobo sasikwazi lokho inhloso yakhe yayiwukuba abe ngumkristu manje umteyisi endalini yokubhida kagwayi umunye uthe mhlawumbe iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kusuka namhlanje ukuba izwe belingafanele lime kade kangako uGanetti wayengumteyisi omkhulu endalini yokubhida mhlawumbe yilokho kuphela umfundisi abengakusho emgcobeni wakhe Ubengumdayisi omkhulu endalini yokubhida kodwa singathini namhlanje na ungumkristu njengomdayisi endalini yokubhida engenambe 1 yokubhida kumbulo nje yaleso sizukulwane uyobe sehambile phakathi kwabadoda ambalwa manje uphakathi kwabangasayikufa uzofanele aphume kuvukeni akukho ndlela ekuvimbayo kukho uzofanele eze ngoba uyifezile inhloso yakhe waqhunyiswa ngomoya ongcwele kaNkulunkulu wokuphila kuphakathi okulele phakathi kumfana Ngakokuthi ukuthi uma ethe uma ngazile isikhathi sokugcina ngakhuluma naye wathi uma bekazi ukuthi ngangine ngiphile ngiqine njengalaba abanye abafana ngigijima ngedla ngenyuka nemigwaqo lapha ngemoto yami eshiniwe ngigijima ngedla ngenyuka nemigwaqo futhi ngiphuza futhi ngingakwazi lokhu engikwaziyo wathi bengingekushintshanisa lokhu nezimpilo ezizinkulungwane eziyishumi kanjalo Ngoba sengcane neminyaka eyishumi nesishiya kalombili kudala insizwe ebukeka yinhle kahle mhlambe ibingaba isikhungosa njalo sika devil kodwa uNkulunkulu wadingeka amphose kuleso sigaba ukuba khiphe kuye ukuba afeze inhloso bukani ukukhuthazela kwakhe izimvakazo zakhe phakathi kwenu bomakhelwane bukani ukuthi beyini ukuthi impilo yakhe encane ikhulume kanjani kwabaningi benu ukuthi ngosuku lokahlulelwa ngaphandle kwalokho ukuphila kwakhe kuyofakaza ubuye ngokumelane nani ube isibonelo salokho uNkulunkulu abekufuna ngaye uyifezile inhloso kaNkulunkulu manje uma efeze inhloso kaNkulunkulu futhi ebeqhunyisiwe njengoba yonke imvelo ifanele iqhunyiswe ngizithembiso ukuthi uyovuka futhi bezingake sikungabaze kanjani ukuvuka ngokubona uGanetti futhi na Ngani bekungaba ngokuhlanya uqobo ukuba kuthiwe akevuke uma uGanetti engavuki lalingakaze libe khona ilanga elilake laphuma futhi lashona futhi libuye liphume futhi uma uGanetti engavuki imbali yayivi neze ibuye iphile futhi Ihlangane nenhloso kaNkulunkulu ifeze inhloso kaNkulunkulu iqhunyiswe ngokuphila futhi iyavuka futhi awu bese siyoba yinto esisabekayo into eyiphutha eliwukufa ukuthi akukho kuvuka uma sibuka phandle ngophakathi futhi sibone inhloso yokuvuka nokuthi sifanele sibe yini ukuba sibe nokuvuka kanti uyaphila futhi uyaphila manje welinge izwe futhi uyavuka futhi impela nje njengoba imbali ivuka futhi iyovuka nje impela njengenyanga ilanga noma izinkanyezi zivuka futhi uyovuka kodwa niyabo uvukela kuphela ngokunye kuphila kusazokufa ukunikeza ubufakazi bomunye unyaka uma ivuka uyoba sekupheleli kunyaka abuseyukuba biko ubufakazi unokuphila kuphakathi okwakunokuphila okungapheliyo kufanele kuqhunyiselwe zelwe ukuphila okungapheliyo ukukwenza kuvuke futhi kwenzelwe ukuphila okungapheliyo uqhunyiswa ngokuphila okuphakade futhi uma ivuka futhi akusekho ukufa Jehova uphila kuze kube phakade ngishumayela izinkulungwane zemingcwabo ngezinsuku zami umhlaba jikelele ngifisa sengathi bengingasho phezu kweminingi imingcwabo engiyishumayelile ngifisa sengathi bengingasho amazwi ebengingawasho ngoganethi namathemba enginawo kuganethi futhi ngazi ukuthi uNkulunkulu uyomvusa ngoba wahlangabezana nazo zonke izidingakalo engizaziyo uNkulunkulu azidingayo impilo yakhe ikhombisa ukuthi imbali kamoya ongcwele ibikuye ukuthi uNkulunkulu ubephila phakathi kwakhe lo mfana ubengumfana oguquliwe akukho kungabaza nhlobo impilo yakhe ifakaze ngakho ubeguquliwe manje uma bezingasho ukuthi akusekho ukuvuka nalokhu ngokuphela kukaganethi uganethi esiyo lokhu sikubona kuphela yingenkathi simboza phandle lapho kule ntambama manje-ke yini emkhulumelayo na uma omunye bengathi o angazi ngalokho angazi manje angikazi ngikubone kwenziwe impela ukuphela kwesikhathi akukafiki namanje kodwa uma usho lokho into yokuqala uzofanele uyenze izwi likankulunkulu lifakazela uganethi izwi likankulunkulu lathi thina esikhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiyikubandulela noma sibavimbele abaleleyo ngokuba icilongo likankulunkulu liyakukhala nabafile kuKristu bayakuvuka kuqala futhi thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo ukuhlangabeza inkosi emoyeni ukholwa yimi noma efa nokho ophila imibhalo ngingukuvuka nokuphila usho uNkulunkulu yebo uyodikeka ufakaze ngokumelana nezwi likaNkulunkulu yezwi likaNkulunkulu lifakazela lo mfana futhi yini enye enele ngaphezulu kunezwi likaNkulunkulu uqobo na kungukuthi uyizwi lakhe izwi linguNkulunkulu noNkulunkulu uqobo lwakhe uyafakaza ukuthi uGanethi uyovuka uGanethi uyovuka futhi konke kudaliweyo besingadingeka sithi ilanga liphume qabo uNkulunkulu wenze iphutha ilanga asiliboni ilanga niyabo nokungaba yinto ubuhlanye ilanga lithi uzovuka futhi imbali ithi uzovuka futhi izwi lithi uyovuka futhi yonke imvelo konke kudaliwe uthi uyovuka futhi umhlaba uphenduka uthi uyovuka futhi yonke into oyibonayo ngisho nasezwini likaNkulunkulu kuphela umoya ongcwele phakathi kwezifuba sami namanye amakholo angamaKristu lapha lishaya umthambo manje ngokukholwa elithi uyovuka futhi futhi uyokweqa ukukholwa kwakho weqa izwi likaNkulunkulu weqa okudaliweyo weqa yonke into uyabo uthi ngeke akuvuke lokho akusikho kuphela kukaganethi lokho ngukuphela kwenhloso yakhe empilweni emhlabeni kodwa uzovuka futhi niyabo yonke into uyovuka futhi ngakho siyini yini inkathazo yethu na kusobala siyakuzola ukubona lo womfo osemncane lele lapho kanjalo ubukeka nje selihlaza kodwa niyazi ngenkathi uNkulunkulu uma uthathe imbali enkathini yakho yezimbali awuthathi njalo ezindala ngezinye izikhathi ufanele ube nomkumbe wezimbali umkumbe uzofanele uveze inhloso yakho yesixheni sezimbali mhlawumbe uNkulunkulu befuna umkumbe futhi yilokho akucoshe lapha okomqumbe we-altare lakhe enkazimulweni nesiqinisekiso saye yonke into ifakaza ukuthi uyavuka futhi ngokholo kwethu ukuthi uyavuka futhi izwi lithi uyavuka futhi inyanga yithi uyavuka futhi izinkanyezi zithi uyovuka futhi ilanga inyanga imvelo yonke into ithi uyavuka futhi ngoba wonke lowo obemazi uganethi ubekwazi lokhu ukuthi ubengumkristu ubungeke uze ebukhoneni bakhe ungazi ukuthi kube noshintsho kulowo mfana ubeqhunyiswe ngokuphila umkhuleko wami ungukuthi thina sisekhona kule ntambama siyobona isibonelo salokho nalokho uNkulunkulu akwenzayo futhi sizolungiselela futhi uma singakwenzi singenayo lembewane yokuphila kuphakade sazi ukuthi sizodingeka sihambe emgwaqo ofanayo awuhambayo azitholi ukuqhunyiswa asimukele uKristu ezinhliziyweni zethu futhi sizalo kokusha ngoba mfowethu tate ngamunye wethu ubhekene nalokhu akunendaba yokuthi ungubani ukuthi usebhizinisini kakhulu kangakanani ukuthi umusha kangakanani noma umdala kangakanani uzofanele udibane nakho uzofanele udibane nakho futhi ungalokothi uzame ukukwenza ngaphambi kokuba kuqala uqhunyiswe nguKristu ukuthi unokuphila kuphakathi manje-ke ukufa kugingwe ukunqoba uganethi uyovuka futhi yonke imvelo manje kwamakhelwane wonke umuntu ubemazi lowo mfana wonke umuntu oke wachumana naye uyazi ukuthi ubengumkristu manje yizwi likankulunkulu nayo yonke imvelo ithi uyovuka futhi umama wakhe ubaba wakhe sonke isihloko sakhe noma kungahle kube yini nina bantu lapha enimbukayo njengomfundisi evangeli njengomfo wabo angiboni lutho ezwini likaNkulunkulu noma yini emvelweni isizathu senze ukuba ngikhethe ukusho lokhu mhlawumbe omunye bengeke aye esentweni kakhulu kangako futhi akuqonde ngicabangile ngale ndlela kuzokwenza wonke umuntu aqonde indlela nje elula kancane obuka ngayo phandle lapha evelweni futhi ubone ukuthi kwenzekani kanethi uhlangane nemininingwane eyincasiselo kaNkulunkulu uveze inhloso kaNkulunkulu akafile uyaphila kuze kube phakade nje ulinde isikhathi sithize ukuba thina sifike manje nina ebeninoganethe empilweni ubaba wakhe umama umfowabo odade noma ngabe beningobani izihlobo benimazi benimthanda ungeke uxhumane noganethe ngaphandle kokumthanda niyabo beninaye lapha manje kanjani ngokuphila emva kwalokhu na asilungiselele ukuthi nathi siyohlangana naye ekuvukeni asenze ukuphila kwethu ngale ndlela ukuthi siyohlangana naye ekuvukeni uma umuntu efa kusho indikimba angaphila futhi na wonke umkhawuko wezinsuku zokuphila kwami ngiyakulinda kuze ukugoqula kwami kufike futhi wena uyakubiza futhi ngiyophendula icilongo likaNkulunkulu liyakukhala nabafile kuKristu bayakuvuka kuqala khona ke uma sisaphila ngaleso sikhathi futhi sisazele siyakuhlwithwa kanye nabo ukuhlangana nenkosi emoyeni futhi siyoba phakade nenkosi lena yinkundla efakazisayo isikhathi sokuvivinywa kanathi uhlangane nemininingwane incasiselo uNkulunkulu edingayo futhi namhlanje uGanetha kafile ulele nalowo amthanda ngaphezu kwanoma yini enye into ezweni ngaphezu kokuba ubethanda kakhulu njengoba ubethanda abazali bakhe ubethanda wonke umuntu ahlangane naye ubemthanda nokho lowo abemthanda kakhulu bekunguJesu Kristu useyambile ukuba ayoba naye kwangathi wena owabele uthando lwakhe oluncane kwangathi sonke singalungiselela ukuhlangana naye kulokho kuvuka kukhulu asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje Makhanda eje kotheme angiza manga ukusho okuningi ngoGanethi ungumKristu impilo yakhe yokuqobo iyasho ukuthi uyini kodwa into engizame ukunitshela yona nina abathandekayo ukuthi uyovuka futhi ngiyakufakaza kini lokhu akusikho ukuphela kunesiqinisekiso ezibhaliwe ngegazi lendodana kaNkulunkulu uyovuka futhi Manje asilungiselele izinhliziyo zethu manje ukuthi uma nathi silethe kule ndawo enjengale ikamele lithize lomngcwabo ukuthi abathandiwe bethu bangakhumbula ukuthi silungiselele futhi ukuhamba futhi bangathi ubaba umama abathandiweyo balomfana omncane into enkulu nazo zonke niyazi ngiyazi ukuthi nezobuhlungu kanjani ngiyamdela nje umntwana intombazane encane ngiyazi ukuthi izinhliziyo zenu zopha kanjani Kodwa niyabo uma ukanethe kade lahlekile bekungaba isikhathi ngempela sisabekayo kini kodwa ihora elinkazimulo kanje kini ukwazi ukuthi umfana wenu ube noKristu futhi ubefanele ahambe ngesinye isikhathi futhi ekupheleni komgwaqo belokhu ehleli nokukholwa kwakhe noNkulunkulu unaye namhlanje Yinina eningokhazini nesihlobo kuye nje icabangani ngalokho aye yikho futhi manje ukuba ubehambe ngenye indlela na ayiko into okufanele sikhathazeke ngayo uGanethi uNoJesu asilungiselele ukuhamba naye futhi
Gracious God great eternal Jehovah
Kunkulunkulu noMusa Jehova phakade owahamba phezulu kwamanzi futhi wathi makube khona ukukhanya wena owakhuluma izwe labakhona ngezwi lakho ngethembise ngalelozwe elifanayo ukuthi sizovuka futhi Manje sivuna kunikela wena baba kule ntambama njengoba bengihlangene nalomfo wethu osemncane empilweni nokuthi belunjani uthando olungafi phakathi kwakhe nami inqobo nje uma ngisaphila lapha ngicabanga ukuthi ngiyohlala njalo ngilikhumbula lelo social incane liqhawo liyendezela kulowo mphede lisemshinini iiron lang phakathi kokuphefumula lidumisa inkosi uJesu Ubesibonele futhi sami ngokukhuthazela kwakhe engakhonondi neze nje intando kaNkulunkulu uma yenziwe wena umbeke phambi kwethu futhi manje wena usimkhiphile bukhoneni bethu Nkosi uNkulunkulu kangathi ngamunye wethu kule ntambama esiphilayo futhi ngiyeza mhlawumbe ukuthi uGanethi ubeyofuna ngisho lokhu uma singalungiselele kwangathi singaba ngabalungiselele futhi sibe njengoba ngikubekile baba saqhunyiswa ukuhlangana naye ngomoya ongcwele ofanayo awemukela ukuphila kokukuKristu. Ngisisa lo mama nalo baba abathandekayo nabazali nabathandekayo noma bangaba ngobani makuthi ubukhona bakho obungcwele bube nabo baba kwangathi lezi kungaba isikhathi abazocabanga kwedlule okwake kwenzeka ukuthi lokhu kuphila kuncane kuphilele kanjani lokhu bekubufakazi njengesibonelo ezinsizweni ezihlezi lapha ebezihlangene naye njengomfana omncane zimbone ukuthi ubenjani ngaphambi bese kuba ukuthi ubenjani kamuva kwangathi impilo yakhe ingaba yintshumayelo kuzo baba ukuthi futhi ukuba zilungiselele ukuhlangana nomngane wazo omncane ngaphesheya lapho okungasayikuba khona ukufa noma ukudabuka kungasekho zinsizi siphe khona Nkosi. Futhi thina bantu asebebadala esibuka phansi kulensizwa eselihlaza ngqo futhi siyibona iguquka futhi ivele kuphileni okufayo iye kuphilele okuphakade siphe khona Nkosi ukuthi sikwazi ukubona lokho kule ntambama ngobulula bokusebenzisa izibonelo zemvelo bese ke sikubeka kubuyele ezwini likaNkulunkulu esithembisweni futhi wena wathi izwi likaNkulunkulu liyimbewu nembewu ifanele iveze inhlobo yayo. Ngiyikholelwa ukuthi uzobusisa futhi ududuze laba bantu bazi ukuthi lo mfana omncane wabekelwa intshumayelo nje lapha uyishumayelile intshumelo yakhe incwadi isivaliwe kodwa siyombona futhi siphe khona Nkosi ukuthi sonke sizoba lapho ebuhleni bukaKristu lapho esinokuphila kuphakade kuze kube yileso sikhathi sigcine njalo njalo simaphakathi entandweni yakho egameni likaJesu siyakhuleka amen.